ngathula namanje ngisamile
yeyo
isibanga lesi ithelendo ihlel phansi ngimangele kanti wena nkulunkulu unjani kanti yini lengami eyenza umlandele kangaka impela wena awupheki njengabantu ngikuphunyuka kaphethe uthi lase ngithatha uphumeka ithole wena ufulihle nakwahlonga sini hayi bekungelula ngisibonile isandla sakho ubonile umusa wakho ngikuphunyuka bamphethe kunomhlanganwa keyabanjwa nami kunokusingela okekwatheka nami kodwa ngakubona Nkosi angazi kwaphela kanjani angazi kwenzakalani kodwa ngibona ngisamile ngimangele impela iswi lakhe lithi ngiyoba nawe lapho ujabule emlilweni shoba nawe lapho ujabule emanzini amaningi angiyuvuma nawe ngiyoqapha ekuseni ngiyoqapha ebusuku ngiyoqapha uwedwa umbize ngiyoba khona impela ngikubonile kulumele iswi lakho ngikumadlula ezintweni ngidlula ezintweni ezinzima bengalula ungacabanga ukuthi ngimile ngoba lula ungacabanga ukuthi bamile ngoba lula uJehova uthembekile ukwethembeka kwakho akabalahla bakhe bamphethe ngisibonile ngidlula ey'ntweni ezinzima nawe wadlula ey'ntweni ezinzima kusebe namhlanje uyazibuza bengelula kodwa namanje wadlula namanje sabisa nkulunkulu uthembekile bengelula bengelula kodwa wadlula namanje ngisamile yebo usanqoba isifo safika bengelula inkosi safika bengelula abathakathi bafika bengelula ubunzima bafika bengelula washiwa abathandiweyo bakho bengelula uNkulunkulu wama nawe isho namhlanje uthi namanje ngisamile futhi ngisangobani.